Radio Pulpit, 657 AM, your daily companion.
Greetings once again in the wonderful name of our Lord and Savior, King Jesus. We thank the presence of the Holy Spirit as we greet all the listeners at Radio Pulpit. Ngegama lika Jesu. Izwi esilifundayo liku 1 Kings chapter 10 ku verse 3. Lifundeka kanje ngwe NIV translation. When he came to Bathsheba in Judah, he left his servant there. Silibonge izwi likaNkulunkulu. And the topic of our message today is let it go. Many times we hold on to some situation. We hold on to some people. We hold on to some places. We hold on to some grudges, and we need to come to a place of letting it go. When we are still holding on to these things, it means we are still entangled. We are imprisoned by them, and some of them, they take us nowhere. Instead, they drain our energy. They make us to come to a place of stagnancy. Manje, here we read about Elijah, who left his servant at Bathsheba while he took a day journey into the desert. The day's journey, according to the Bible, it is about 30 to 40 kilometers or 20 to 25 miles. If Elijah took such a day's journey with the intention of coming back to fetch his servant, we are wrong. Even his servant was hoping for nothing. Manje Elijah's intention and Elijah lapho into wayeyifisa ukuthi makafe. Sometimes people who wish to die, they live long, as long as their duty emhlabeni ingekaqedi. In fact, Elijah was not the only one owayefisa ukufa esifunda ngaye eBhayibhelini. Even no Jonah, after preaching in Nineveh, he sat down under a tree and wished to die. Manje lana sithola ukuthi uNkulunkulu kuJona provided a vine tree and made it to grow over. UJona, in order ukuthi inikeze uJona a shade. Manje a message, there was a message uNkulunkulu wayezama ukuyikhonvina kithi and ayikhonvina kuJona. Ngoba uNkulunkulu lithi izwi kaNkulunkulu lapho wa leso sihlahla samnikeza ishade for a short period and leso sihlahla sabuna and uNkulunkulu make khala uJona ekhalela ukuthi lesihlahla sibunile wathi uNkulunkulu kuye ucabangela ukuthi lesihlahla singcono kunalabantu abakhona la khona lapho eNineveh abantu abangayazi their left hand from their right hand, meaning that bekaba abantu aba-ignorant abangazange bashunyezwa izwi ukuthi baphendule. Manje lapho asikhulumi ngoJona today, sisakhuluma indaba ka-Elijah ukuthi similarly, uma u-Elijah eyohlala under a juniper tree, there was a message between Nayiwaye convener u-Elijah uma eyohlala lapho. Ngoba the meaning of the word juniper means junior or young to produce. Was it maybe Elijah was trying to convey a message ukuthi the reason yokuthi I share the 70 lapho wayed compare his 70 to that tree ukuthi the 70 was incompetent and immature? We don't hear any participation of this 70 why involve only ukusiza uJona ukuthi ukusiza uElijah ukuthi ahambe ayobheka ukuthi ifu lona lithini imvula iyeza na. We don't hear anything except ku verse 43 ka chapter 18 wakhona. Manje that his duty was only to be sent to look towards the sea and check the clouds. By the way, the sea ekhulunywa ngayo lapho, it's a Mediterranean sea. Manje furthermore, that teaches us that there are people in our lives who are there for a short time and for the specific task. If their time is over, we need to let them go, and we need to make sure that they are in a better status than what they came before they came. Giti ngani ngoba Elijah uma eshiya leso sebenzi, the Bible tells us ukuthi wamshiya eBathsheba. Manje iBathsheba, it was a prominent place at time, a place which was blessed by Abraham, a place which was known as the place of seven wells. Manje lana, for instance, umasifunda Samuel 16 verse 1 lana sithola ukuthi it was hard for Samuel to let go of Saul until uNkulunkulu emconfronta naye embuza ukuthi how long will you mourn for Saul, and we understand that as long as he was still hanging to Saul, the plan of God about David was delayed. And yet, according to what their forefathers foretold, Lapagu Genesis 49 verse 10, it would be through the tribe of Judah ukuthi rulership izoza kwa Israel. But yena u Samuel was still holding on ku Saul. He never wanted to let go. Manje ekseni kwa namhlanje uNkulunkulu sibizela ukuthi let go. Izinto ekufanele ukuthi zisuke kithi masiziyekele zisuke, ngani? Ngoba isizini yazo seyiphelile. Ngani? Ngoba nabo leyo nto leyo, isimo leso siyadileya iprocess ye progress yethu. Sibona naku Abraham ukuthi uAbraham was displeased uma uSara emtshela ukuthi let go of this slave woman, and uma emtshela kanjalo uAbraham was so distressed ukuthi uNkulunkulu waze wathi kuye uSara is right. Manje there are Ishmaels in our lives that we want to hold on to, and those Ishmaels are the things that we have created for ourselves, and by holding upon them we are not able ukuthi manje babe on a better side nabo, ngoba uma bebambelele kithi nabo abakwazi ukubona another better side. Nathi siyazidileya, ngani? Ngoba uma uAbraham ethi let go uSarah ethi let go a slave woman nomntana wakhe Ishmael, and uAbraham kungamphathanga kahle, uNkulunkulu wathi kuye uright. Beka manje ukuthi akwazi ukuhamba uHaga nalo Ishmael umntana wakhe wenza ukuthi naye akwazi ukuzifundela uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu umuntu onjani, ngoba phela lokho kwakumgibhitha, kwakungumuntu ongakhonza uNkulunkulu kaIsrayeli, wayekhonza iThixo ethile. But ngokuthi akwazi ukuphuma ahlangabezane nesituation enzima, leyo kwamenza ukuthi abone uNkulunkulu. Ngani? Ngoba lithi zikaNkulunkulu ingelosi yeza yathi ukhalelani, and at the same time yambonisa amanzi, and wajika the very Hagai. She was able ukuthi abone ukuthi uNkulunkulu uyaphila and uNkulunkulu uyabona, ngoba yena wagcina emnikeze igama lokuthi uNkulunkulu ungu Elroy, the God who sees. And at the same time uma siqhubeka ne story salabantu, watholakala ukuthi uIshmael became a nation, and at the same time uIshmael umamakhe wakwazi ukumthathela unkosikazi. Manje lokho sithanda ukuthi ekuseni kwanamhlanje, there are things obona ukuthi ezakho, but uNkulunkulu abona ukuthi akusezakho. Kufana nalento uJesu Kristo uma eyikhuluma lapha kuMatthew 15 ekhuluma ngokuthi ivine uma ithelela, it is pruned. What we are the branches, yena he's a true vine. Kodwa wathi uma nithelela you'll be pruned. Manje uma ukuprunywa into, uma kuprunywa isihlahla, siyasikwa kukhathe izinto ezingafanelekanga kuso. And isona if ever sikhuluma besicabangela ukuthi lezo zinto zisifanele. Manje there's a time uNkulunkulu asipruna ngaso, and maka sipruna ngaso ususa izinto ezingafanelekanga kithi, and the purpose yalokho, ngoba lithi izwi kaNkulunkulu uma siprunwa we are growing better, we are growing more. Manje uma sithi let go yezinye izinto, we are growing better, we are growing strong. Manje sometimes we hold on again to ama grudges, and Jesus told us to let go of the grudges. And the writer of Hebrews chapter 12, verse 15, uti see to it that no one misses the grace of God, and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. We hear that grudge leads to bitterness, and after it leads to bitterness, it causes it trouble, and bitterness lena abantu ne bitterness, they are able to spread that bitterness. Sibona many families today. Kuyenze ukuthi akusaziwana. Some of the neighbors, akusaziwana. Some of the colleagues, akusaziwana. Because of one person who don't want to let go of a grudge, who don't want to let go ukuthi manje athethelele. Manje yiloko esikubonayo lana. And yet is uNkulunkulu. Yebo uNkulunkulu akafuni ukuthi sibe nebitterness, but izwi kaNkulunkulu liyas allow to have anger, and at the same time it liyas allow ukuthi sibe neanger, kodwa lithi singalali neanger, ngoba we are emotional beings. Angeke silale singakwati. UNkulunkulu allows it, and uNkulunkulu naye uyakwazi ukwata, and uNkulunkulu has allowed ukuthi singakwata, kodwa lithi ukwata kwethu masingalali nako, ngoba uma kwenzeka kuyenzeka ukuthi ulale nalento, and the enemy is able ukuthi angenelele kwisimo esifana lalesi. Manje lapha ku Leviticus 19 ku verse 18 little lilizi, you shall not take vengeance or bear grudge against the sons of your own people. Vengeance ukuziphindiselela. Manje kuma Rome, kuncwadi ya Roma, lithi we must not avenge ngani, ngoba avenge ibhilonga kuNkulunkulu, impindiselelo ibhilonga kuNkulunkulu. Manje ekuseni kwanamhlanje akusho ukuthi loko we've got to suppress ama feelings ethu, but at the same time we cannot suppress ama feeling ethu. We can be angry njengoba sishilo ukuthi lesho ku Ephesians 4:26, kodwa akufanelanga ukuthi silale nengqumbo. Now these little things ezibakhona empilweni zethu, they delay i progress, and they delay ama blessing abanye, and they delay our blessings. Siyabona indaba ka Kaini ukuthi u Kaini waya wathatha umfo wabo wamisa kwi field ene grudge, and le grudge uyikhiphela kumuntu o wrong ngani, ngoba uyikhiphela kumfo wabo, and yet akusumfo wabo owamkele wanikela, but uNkulunkulu owamamkela umnikelo wakhe. Manje yena uba ne grudge against the brother, and manje uNkulunkulu decide ukuthi abless umnikelo kamfo wabo. Manje into eyenza njalo siyathola ukuthi wagcina kwenze njani embulela umfo wabo. Sometimes we may not be like uKaini owathatha umfo wabo wamisa in the field wambulala wamgubhela. We may not do it like that, but still sibagubhela abanye abantu ngani, ngezinto esizenzayo nangenkulumo esizenzayo. Manje when we can count the generation between Moses to Hezekiah ukuthi kukhona abantu ababambelela ezintweni, sithola nalento kaNehushtan. UNehushtan is the bronze snake le uNkulunkulu instructor ukuthini instructor uMoses ukuthi makayifoje ukuze abantwana bakaNkulunkulu babheke kuyo base bayaphila. And sithola ukuthi after so many years those people are still holding on kuNehushtan loyo. Uma efika uHezekiah uthola ukuthi hayi laba bantu they are still holding on, ngoba yaphilisa laba bantu labaya bona basabambelele kuyo ukuthi manje nayo izobaphilisa. Manje kukhona izinto eziye zabanzinhle ngesizini ethile, but those things they need to let go. That is why namhlanje sibona ngaso sonke isikhathi i-technology improve ngaso sonke isikhathi ngani, ngoba izinto kufanele ukuthi zisuke kungene izinto ezinye. Ngoba uma sibheka uNkulunkulu uNkulunkulu ube kunama covenant awenzayo. Makuba nesikhathi esithile bekuba necovenant uNkulunkulu ayenza nalabo bantu. Makuyinye generation uNkulunkulu uzoba necovenant ayenza nabantu abathile. Ngani, ngoba uNkulunkulu akasabambeleli kuleya nto. Sithola ukuthi nalapha uma sifunda incwadi kaDeuteronomy, uNkulunkulu wenza icovenant nabantu. Uthi uNkulunkulu laphayana kuDeuteronomy 29, these are the term of the covenant the Lord commanded Moses to make with the Israelites in Moab, in addition to the covenant he made with him in Horeb. Manje siyabona ukuthi eMoab wayenza and i-eda lo uNkulunkulu ayenza. Manje lithi lana kuverse 2, Moses summoned all the Israelites and said to them, your eyes have seen all the Lord did in Egypt to Pharaoh, to all his officials and all his land. With your own eyes you saw those great trials and miraculous signs and great wonders. Kuverse 9 wakhona uthi, carefully follow the terms of this covenant so that you may prosper in everything you do. All of you who are standing here today in the presence of the Lord your God, your leaders, your chief men and your elders and the official and all other men of Israel, together with the aliens, your children, your wives, and the aliens living in your camps who chop the wood and carry your water. You are standing here in order to enter a covenant with the Lord your God, a covenant the Lord is making with you this day and sealing it with an oath. Manje siyabona ukuthi uThixo ebethi make hambe nabantu bekuthi let go izinto ezithile labo bantu azohamba nabo. Ebecala into aqhubeke nabo aede kulokho. Manje uma thina sisabambelele uNkulunkulu ushintsha izinto njalo ngoba kulabo bantu uthi this day, you know ukuthi leli lizwi lokuthi this day, all we are standing here today, it's very important kwa Israeli ngoba lithi uNkulunkulu akakhulumi izolo njengalaba bayizolo, kodwa ukhuluma nathi namhlanje njengabantu banamhlanje. Ngani? Ngoba izwi likaNkulunkulu lifuna ukuthi siqhubekele phambili. Manje ngithanda ukuthi ekuseni uma sibambelele ezintweni, we are not able, will not be able ukubona izinto ezintsha ngoba uNkulunkulu uma kuhamba nabantu lithi izwi kaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi ebethi uma kafika endaweni enze into entsha. Siyakhumbula ukuthi uma siyifunda yona the very chapter, kukhona la uNkulunkulu athi mabe fika eMount Abal, they've got to put a curse ethile kuvunyelwane. But uma bahambe isikhathi beyofika eMount Gerizim, kufanele ukuthi bame lapho and they talk a blessing and kuvunyelwane ngeblessing. Ngani? Ngoba abasekho entabeni yase-Ebal, sebesentabeni yase-Gerizim. And this is the very place izwi likaNkulunkulu kuJohn 4 uJesu Kristu wayemeduze kwaye nomfazi womSamariya athi on this mountain. That was a mountain uNkulunkulu enza another covenant nawo labo ohamba nabo njengoba silifunda lapha. And uJesu Kristu naye uthi lapha kuJohn 4 uyakhuluma kumfazi womSamariya ukuthi lokho benikwenza uma niya entabeni le nalaba baye eJerusalem akusekwenziwa, uNkulunkulu wenza into entsha. Ngani? Ngoba umoya ongcwele uzofika manje. Manje ekuseni kwanamhlanje singabambeleli kwizinto ezingasisi ndawo, ezinye sezi-stagnant. Uyabona kushona nasemabandleni, kunama-program enziwayo emabandleni. Noma umoya ongcwele sekefikile, akakwazi ukwenza anything. Ngani? Babambelele into eni yakudala ukuthi senza lokhu ngesikhathi esithile. And manje bangasamnikeza umoya ongcwele, singasamnikeza umoya ongcwele ithuba lokuthi makamuve as he wish. Uma sijwayele ukuthi ngesikhathi esithile sesiqedile ukuwoshipha sekufanele kushinyelwe, kanti umoya ongcwele ngaleso sikhathi uthi keep on worshipping. As we keep on worshipping, uthole ukuthi people are getting deliverance. As we keep on worshipping, people are getting healed. Ngani? Ngoba umoya ongcwele sekengenile wenza into yakhe. Manje uma sijwayele ukubambelela, siyakhumbula sesivala ukuthi noJesu wangena izwi liyasitshela ukuthi sinegogo kwakukhona umuntu owayehleli for many years bengamboni enemimoya behleli naye. Ngani? Ngoba bajwayele ukwenza into ngalendlela, abasamboni nomoya ongcwele ukuthi sekefikile. Manje uNkulunkulu asize izwi lanamhlanje lithi let it go, let it go, let it go. uNkulunkulu uthi let it go. Suka lapho nezinto ozibambelele kuzo sometimes azisasebenzi. uNkulunkulu asenze kahle ekuseni ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen.
We are here 24 hours a day with the message of hope, faith and love
on 657 AM.
Radio Pulpit, 657 AM, your daily companion through thick and thin. Download our mobile app or visit radiopulpit.co.za to listen to your favorite station 24 hours a day.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.